when you're here, Lord, hear my prayer. Cause I am poor, I am needed, never leave me. But when you're here, Lord, hear my prayer. Cause I am poor, I am needed, never leave me. Lord, you are the one who takes away the pain, who takes away the shame. Jesus, never leave me. You are the one who takes away the pain, who takes away the shame. Jesus, never leave me. Hata ikikiwa shida ndani ya mateso langu, naomba Bwana usiniache. Hata ikikiwa shida zangu Bwana, naomba Mungu usiniache. Wengi wanapata shida, wengine wanapata raha, lakini Bwana usiniache. Ragedo mulo hichkinuti, masendi shopo wekango. Rakwe Mungu kuriweka. Ragedo mulo hichkinuti wana. Oh, nakwe Mungu kuriweka. Premo bangati shopo tumungo, peko pare shopo tumungo ba. Rakwe Mungu kuriweka. Same peko na baba, same masenina. Akwei Mungu kuriweka. Same masenina, same peko. Akwei Mungu kuriweka. Wengi wanapata shida, wengine wanapata raha, lakini Bwana usiniache. Ndani ya mateso langu Mungu, naomba Bwana usiniache. Tuliza moyo wangu, tuliza moyo wangu, naomba Bwana. Hey Mungu, all my sins never take. Isami peko para Jehova, akwayo inre mikonya. Isami masendi para karalumo nyingi, Jehova anwa ugonyi. Hey, mbotha Mungu. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, be on my side. Baba, ragero mulo ikinuti, peko chopo wekango. Akwei Mungu kuriweka. Isami peko na baba, isami masedina. Akwei Mungu kuriweka. Ragero mulo ikinuti Mungu, akwei Mungu kuriweka. Mulo iragero kinuti baba, akwei Mungu kuriweka. Wengi wanapata shida, wengine wanapata raha, lakini Bwana usiniache. Ndani ya mateso langu Mungu,